tit simore didi anon wajoto ko yerundiri e jangde sellune de wiat worbe nayebe be yo gondat e hakkillaaji men yo jogoto faayida yo kagindo holare yidde e munyal cella e mumen rewbe nayebe bene yo ngurata senare mbasa wonde nyohobe cialo sangara halfa dumen be poti rokkude ko wajuji moji mbela be jangina semedbe tokosbe yidde worbe mumen e besgu mumen be jangina be hakkilde labde topitade cuudi mabbe mujjude doftade worbe mabbe mbele kongol allangol ina wasa tunwinede wajorto non kadi sukabe worbe be mbela be kagila ane horema laato yiru golle moje kala fannu jangina jangde sellunde fayodinde kala hala celluko ka yeddotako mbela gaño ina hersa ronka danje men felore wajoto maccube be yo doftoto halifaabe mumen e kala fannu bubna berde mumen mbasa wonde salibe ma juutbe juude kono yobe kollirat e kala saha aadi yankagal timmugal mbele jangde lawol Allah dandowo ende ide teddine e kala fannu sabu mojjere Allah feñi te udditani yimbe fof damal dandore ko nden mojjere janginta en no cerdaten e lundar e muyoji aduna ko kayre kadi janginta en no gonirten hakkilbe feewbe nundube aduna tawa eden pada nyalgu teddugu ngu daminiden ngu nyande penji darja Allah men jom mangu e dandore o hono Yesu Almasihu o rokiri wonki makko ngam men mbele o mo sotta en kala bonande o sennana en hore makko ngonen lenyol makko kanko tan cirnginani ngol golle moji ko dum podda janginde ko dum podda wajade e felirde hedotoba mabbe no dole ma ponno woto hay goto yawma.